yako mie muoga baby. Ukizidisha na data zaidi. Oh my love. Mahaba unayonipa mwezi unafaidi. Umekivunja chungu cha bibiwe. Nitamwambia mama ukichiti. Ah, oh, ah, baby, oh, na.
Bouncing up and down, baby, jumping,
baby,
baby,
John, 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 na kuita John, 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 na kuita John, John, John.